establish your line forever. May your throne fail through all generations. May heaven praise your wonders, O Lord. Your faithfulness too in the assemblies of the holy ones. You are worthy. You are worthy. You are worthy to be praised, O Lord.
Onyo ki fufe na noria, Jesus. Ebili miri nuro luya wedeji. Omono nungi wene toginam. Anasi soka Jehovah. Anile nada nala neto ginam ndi binu wale bui pere hanasi soka Jehova mbe Hosanna. Jesus, we be ye wo mi mozile na boizala anasi soka Jehovah mbe Hosanna diri ezeke bube onye na Jesus. Mimozile anapo isala anasi soka Jehova mbe onye chiri okwu ọnụ yake ihe niile eseligwe onye ọbụ okwu ya bụ na